ajabulalanga wena kushuthe empilweni yakho kuyahlanga ukuwo ajabulalanga wena kushuthe empilweni yakho kuyahlanga isho ngoba kulo mthwala besenimancane ngomse kushuthe imali yasebenza
Walbona uthando lwethu lwaxhaza mngani wami.